sound.
Shasta Brande Funde. Shasta Brande Funde.
Talalaje usingizi wakati leo weekend
wauni
talalaje usingizi wakati leo weekend
maji maji wote tupo maji 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 wauni tupo maji
maji maji wote tupo maji 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 wauni tupo maji
nimeangaika ngaika wiki nzima kusaka vichenji Mezipata mze mzima unyonge sipendi Maisha na muziki kwenye mtima na enjoy kishenzi Enzi ushugwada tupakule sitaki undezi Kwenye stane misi njaja peke angu Asalete baredi kupecha itagi angu Kwanza sina mchumba sina mpenzi Misi ishi na mtu kinitaka ukinipenda
Nyongezi
Sishi sinza sishi mbezi Popote kambi tu kinitaka ukinipenda
Nasema poa, kwa ukichuna mina unapoa sunajua Mungu siyo baba ako, mtu aliziki siyo mama ako Bana tu, mana paka jicho, kipenda nifiko tanikuta uko We, minabambana paka mwisho wa uga Munda kama nyesi nione, najirai Hata kama nime kufa kifo, nisho die Spend like kwanza mie, uga die, 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 die
Italalaje, usingizi, wakati leo Watoto wa Lisbon City, Nyandu Webe, Fuli Talent, Tom Poe